OG. Hey, say leave me alone. Can't hold no bongo on my phone. Send me piggy and Simo, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. I channel I mean? Leave me alone, I channel I mean? Leave me alone, I channel I mean? Una bambika na vako, zile nyuso mampasho. Ile idhani kuhaso, mini kipangu za jasho. Muna eneza udaku, diyo mwongezo za macho. Lakini nakula kichapo, kofi soki na kahasho. Tangu niende komasho, nimekuwa controversial. Gori zile niko nazo, zime nilete vikwazo. Maheto na kaza matako, baoje na kaza ngamaso. So usididi na mawazo, tu kama si yako ni yako. Na you can obey masako, omolo odinga obako. Presenter na dinga na paso, tadane menunu warafo. Mashonu piga kila sato, design ya tresi na mato. Sindo huku jeru rasio, kuwote ya soda na chapo. Nina mbogi ya ushago, na manyako wana nitago. Nina jeshi ya kina zero, na zime wa shiki ya dago. Mishi nangana kina wambo, kwa ile kibanda ya pango. Tuko juu ya rege kanambo, na tuko rada ya makanjo.
Say leave me alone, kaha una mpango wa mafone. Sini pigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, I channel I mean? Leave me alone, I channel I mean?
Hey, nataka kunipimia life asifu waga ni fair. Baka watoto wa juzi saijo wana ni dare. Imaisha ni kushi vile unataka ama ni jail. Yeah. So staki nizame na stories za pressure kana talitel. Mtami huanga ni mea, kwa tele ni miwa na air. I know you go think it ain't fair, but my nigga we never care. Siri ni kunyenyekea, ndo jue ni wapi unaelekea. So kuwanzie leo jumina declare, da lazima ngoma zita enea. Muna penda kunibadha, kunichafuli ya rada. Huku mimi na jikaza, sauti yangu mina baza. Bini kipeo na jua na mada, bongo kapuka genge ama raga. Tangu wajue squeezy mini baba, shode wangu wako chini ya waba. Ni mimi ndo wanapenda kutupia lawama. Jusaina tengeza pesa na hao hawana. Hakuna kitu ya bure, buda ni kukazana. Juleo jo watakucheka na kesho ni kama.
Say leave me alone, kaha una mpango wa mafone. Sini pigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone.
Si wajui, si watambui. Leo napiga mtumba na kesho ndapiga dhui. Na haikuhusu yangu maisha. Leo bonga chafu, kesho ndakunyamazisha. Everyday we on, now we in my zone. Na kama hauna mpango, just get up on my phone. I'm not with it game, so I suggest you don't. Bring me all the bullshit, just leave me alone. Yeah, I threw the vibe and the bitch caught it. All of you niggas is distorted. Legendary nigga Rich Porter. I'm on the track, I'ma keep chalking. Maisha yangu haiwa husu. Nyima nyoka na washuku. Na wapiga marufuku. Mini kipiga tuluku. Mesa masiwa tambui. Hiyo ufala ikui. So kama weni ya dui. Leo utajua ujui. Mesa masiwa tambui. Hiyo ufala ikui. So kama weni ya dui. Leo utajua ujui.
Kaha una mpango wa mafone. Sini pigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean?